inkasimulo ingeyakho nesibongo singesakho phakama o phakama Nkosi Jesu inkasimulo inkeyakho nesibongo singesakho phakama o phakama Nkosi Jesu inkasimulo ke
Oh,
Thank you.